Mheshimiwa wetu bunge wako hapa, askofu wenzangu ambao umekuja kusemezane, viongozi wa kaunti yetu ya Bungoma, ikaangalia hii Jumaa na mapenzi ya Mlembe. Bwana Yesu asifiwe sana. James Wasike Murunga ndio majina yangu, ni askofu msimamizi wa kanisa linaitwa Grace Community Theological Center, pia mwenyekiti wa baraza la maaskofu na wachungaji katika kaunti yetu ya Bungoma, na pia katika eneo letu la Western na Nyanza kufanya kazi na wachungaji na maaskofu eneo letu lote. Siku ya leo ina furaha kwa niaba maaskofu ambao wako hapa na tuko na baba zetu wa kiroho. Hawa ndio wametuzalisha katika kazi ya huduma, ikimtambua sana baba askofu Bishop Kusheli ambaye yuko hapa, anajitanga Emeritus, lakini bado ngali ana nguvu kutushauri. Tumshukuru Bwana kwa ajili ya baba askofu. Ambaye ndiye baba yetu ambaye anatuongoza pia kama maaskofu katika kaunti yetu ya Bungoma. Na maaskofu wengi ambao wako hapa, kwa sababu ya muda najua mlikuwa mmejitambulisha. Sisi kwetu, what we are seeing is a cloud like a man's hand. Na wale ambao mnaelewa vifungu vya Biblia mnaelewa yale ninayosema hapa. Kwa sababu tumekuwa tukiomba sana. In fact, we have had several retreats. We want to have another retreat in Mabanda kwa ajili ya kusumbukana sana kwa mambo ambayo yanaendelea katika eneo letu la Western kuanzia hapa Bungoma. Katika ulimwengu wa kiroho, tumepata ripoti kutoka mbinguni ya kwamba eneo letu la Bungoma must spearhead a transformative agenda that will impact not only Bungoma and Western, but the entire nation of Kenya. Haya mambo tumeyasikia tukiomba. Mungu ametutumia viongozi kutoka maeneo mengine wakitueleza prophetic declaration. Na wanajiuliza, nini Mungu yuko na mpango na nini? Na kama Mungu yuko na mpango na nini, mtajipanga siku gani ili kwamba mwanze kutimiliza mpango wa Mungu? Kwa hivyo nilipopata simu ya mwaliko kwa ajili ya mkutano kule Nairobi na pia eneo letu la Bungoma leo, nikazungumza na wachungaji na maaskofu walio hapa, tukasema iwezekana Mungu anaanza kujibu maombi yetu. Mlembeliuka. Jambo ambalo ningependa kuwakatieni ni sisi hapa kama zomtacho wao mtacho kidogo pita aliinjio mluya. Injio mluya, jambo ambayo huwa mara nyingi inatupiganisha na inafanya ya kwamba hatujijengi, ni kwa sababu japokuwa tumekuwa very religious, lakini ile hali ya kuheshimu kanisa na kuleta hao watumishi wa Mungu karibu ili tusemezane na tujenge mipango ya maendeleo, tumekuwa na shida inawahisto. Bwana Yesu asifiwe. Tumekuwa na shida, na kwa sababu ya hiyo ninataka niwakumbushe tu katika kitabu cha Kutoka, Mungu alipokuwa anatuma Waisraeli wajenge hekalu lake, kuna kitu ambacho Mungu aliwaambia Waisraeli ya kwamba mtachukua miti ambayo iliitwa acacia wood na mtaweza kuleta pure gold muifunike. I want to give you the prophetic understanding. Mungu lengo lake ni kupatna na mwanadamu, na alitambua ya kwamba katika upungufu wa mwanadamu tuko kama kama mti wa mbao ambao mara nyingi unaweza kunyauka. Lakini huo mti ukiufunika na dhahabu, which represents, hiyo dhahabu ina represent Mungu, divinity. Mungu anasema ikiwa na usomi wetu, ikiwa na community zetu, ikiwa na Bungoma yetu, ikiwa the related nations starting from Bungoma, tutaweza tambua ya kwamba kwenda mbele ili tupate economic breakthroughs, corporate breakthroughs, kwamba tutafute uso wake, tukaribishe hawa wenye wanazungumzanga na Mungu from across the religious divide, tuje tufunikane na tuambatane na Mungu. The impact will be powerful, it will be transformational, na itaweza kuleta maendeleo ya kudumu. Bwana Yesu asifiwe sana. We are here to declare as clergy ya kwamba it is time. Kwanza na kuwa siwezi kosa kuwashukuru waheshimiwa wetu. Mheshimiwa Dan alitazama kwa macho kule Nairobi, akaniambia, Bishop, siku za maaskofu kukuja tu kuomba na waende hadi kazi yao imekwisha, zimeisha. Akasema tunataka muje tukae round table, tuanzie Bungoma na ikiwezekana hata kule Nairobi. Mheshimiwa Papa Paul Mahosa kwana ambapo na serikali yuko huko Nairobi, hiyo wakala ambapo sakilaji ndio viongozi wa Western wanapacheko sana Nairobi, hiyo whether it is nyumba kubwa ama nyumba ya pili, kwezi kui halegole usa kusome wangona ambapuwa mbibuno marieni hata kwezi kukubabi ikeho chikani baada hiyo kitu ilikuwa haijawahi tendeka. But now time has come. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tungependa kusema ya kwamba tukiwa na hii collaboration tutaweza kujenga mipango ya maendeleo. And one of the things that I can also add is our cooperative movement. Kwa kweli ukitembea central na eneo zingine, kila hatua chache unaona cooperative, unaona sako, unaona sako. Hapa kwetu pepo gani yenye imetusumbua tukakosa kuona miradi kama hiyo ya sako ambayo inaweza kutujenga? Ikiwezekana Mungu atusaidie through collaborative effort, which is one of our proposals, that going forward, tutume barua ya kusema ya kwamba in the next government, we want to see our cooperatives, even in Western, being empowered na zikaanze kufanya kazi ya kuleta maendeleo. Because without the cooperative movement, the truth of the matter, it is hard for us to compete. Mama mboga ni vigumu yeye kucompete katika biashara. Mama mboga ni vigumu yeye hata kusafirisha ndizi zake kama kuwa ni kevwe kwa mbabe mkebe matisi kone na aroni. Without a cooperative movement, those things are next to impossible. We want to say we are willing to listen, we are willing to pray, we are willing to speak, and we are willing at our mababa zetu, by the grace of God, wapewe nafasi wakae kwa boards, waweze kupeana ushauri ambao unaweza kuleta maendeleo katika Bungoma na katika nyumba yetu ya Mlemi. Bwana asifiwe sana. I believe with time our fathers will also have opportunity to speak so that they can also contribute their ideas and strategic insight for our corporate development. Thank you very much. God bless you.